Hey yo, Commander, a new system then.
Me there apart. Mafia generation. Mafia system of one. Tell them, unstoppable blessings.
Unstoppable Uganda. Bukano kupaka sati kola ya chibanda.
Chibanda boy.
Kupa mketo kuwamba. Pade minyika na enze neba za katona. Data ni kanga ya kusaga. Netunyomira kati tufute mkulinda.
Kulinda nigga.
Na kuwana tino kunoma. Oli wanome chimanga nga chiunda. Babera timkulanji. Wombu za kulanji boy nzeka kufumba.
Uchitekina manawa.
Bola banori kakachoma, ea laka unda ya kana msumba. Bao zayo natulimba, oya kalama nyabichibo iba na kusamba. Eno njikubye makunoma, paleke balasa nekete ndonga tuwamba.
Anjakala nse kwenjema, hata anjakala kwengundika. Amatira nse kwenzina, hata amatira kwengukunaka. Anjakala nse kwenjema, hata anjakala kwengundika. Tiranze kwezina, hata matira kwenu funaka.
Eange ya saba saba kwenu jiripira. Nekwata kama Sasuke fikirira. Awifate bana mkabe baji ulira. Ketuze kusaba kajine mwuskulira. Kwe kaumanye miche mitoche jikumiza na tejibira. Mokano wakulira. Napase kata kanze sereza ligenda. Mukevika mokendika tabatu sena kumpita. Mekanze sisi wakubatu katenja kwetaka. Nolia kwetaka kwa teko betaka. Evi tumyo kono mamoye wakibiaka. Napasi baba soja na inga vya nikona.
Fresh am kina tesimbu vya michan. Kone champion that we born to win. Dike mizo bazera time to shine. You got talent zera kumanda.
Anjakala nse kwenchema. Hata anjakala kwengundika. Amatira nse kwenzina, hata amatira kwengu funaka. Anjakala nse kwenchema, hata anjakala kwengundika. Amatira nse kwenzina, hata amatira kwengu funaka.
Unstoppable Uganda, bukano kupaka sati kola ya chibanda. Kupa mketo kuwamba, pade vinyika na enze neba za katona. Yeyange ya saba saba kweno jiripia. Nekwata kama Sasuke fikiria. Awipate kala mkabe majiulira. Ketuza kusabaka jine mwuskulira.
Anjakala nse kwenjema, hata anjakala kwengundika. Amatira nse kwenzina, hata amatira kwengukunaka. Anjakala nse kwenjema, hata anjakala kwengundika. Amatira nse kwenzina, hata amatira kwengukunaka.
Pop system kamili unstoppable bad ghetto boy. A Dr. Pin and Pani. See? Blessings and blessings. DJ Vibes Promotions. 77 Army and AJSI. A Dr. Pin and Pani. One star gun and next stone bone. Unstoppable blessings.